kwakwabulira ne bwosalasala magezo era olimba natunula nze embebere wange kumalirya ennyo nitya katonda nsula mu gyabampaana gyansobola oweekata batumidde n'akamu zimubuulidde ntimbaawo omumwa yakussa mu nnyindo wiikiwedde ngeera nze mbako obuzibu nakwanayo omukyalo omulala nga bw'omanyi omusajja akwanye nangira nga ne ndwayo nekyagalira nange n'atonera awakamuli asa mu kkooti nneesirikira abanzi bwe neerabira okkajjulula omukazi n'akagwako olulala ee n'akyankalala nakumpi kugenda neneegaana akonza akamuli nabiri oyo yakampeereza nga namusa bw'omanyi ebulaayo ekimuli kyekirabo kyo wakusula ku mmeeme ngaamukazi batwakiriza naye sibu omuze katonda najja nkola ekibi wano mu wiiki ewedde bw'aba yali musajja muganga nga gye yagendayo kala lino eddagala linda nkuwa ebikuuno onootya kumanye okunywa tetuza musango nange bbiya muubiira n'ontyandabako kakati mu wiiki ewedde nga mwana kiwala kyange kyampa akamuli ngaafuna bulungi bbaala gyekutula otuwumerera nga tukkalira ngaafuna bulungi bbaala gyekutera otuwumerera nga tukkalira eriyo ne bannaffe abalala naye ekifo sikyogedde ekyaffe badongo tumiima jjuba ekala yevaawo abaweereza ne baleeta omulala kiwala ne kigumiima olabawo nange kennyini nakwata empaawo nga bw'omanyi omuganda agamba nti eyakaliddeko omwoyo mulonda atuba nange bwe namiima ennyo ne neerabira nti eggola nnino ddizaayo litandiikiriza okkoowa liŋŋambye tugende kunze nkyanywa era naye bakuweeyo omulala linnange ne liva mu kkoowa ne kujja kufuuka oggangayira ne linsaba nti twaliika nga nze omwami nkyanywamu lyalaba sifaayo nywa bunywikwe kugenda mu mmotoka mutta emabega lyewunzikeko bwe naakoowa ndizeeyo ewaabwe busega teryaŋŋamba nti oba ndi wali lyafuluma lyensogolola kammire ku mukka ndi bubi kuba bino nnyumya omutima guntyekeera oziza kubananga baliwo nga buli omu ali ku munneewe byeweweeta konze wandibaawo omunyazi eyanzibyeko kinnange kyokka ajooga konze omugezi wano abadda waka zaalinga ssaawa munaana nenkwata mmotoka eyange okweddira awaka kazzi ggala liri endemabega liri mu tulo lyefuluutira ng'omuziki bboosingiwako ndi mulu omwami ndagaka wentuuka nfuuye engombe bagguddewo abakuuma oluggi motoka ngitadde mu ggalagiri olwaggalawo naye ŋŋenda okwewumulira nkoko zitandika okwokolima mukyala wange naayimuka afumba ekyenkya mu ggalagi mwe tuteeka amanda bw'amala okunoonya sigiri n'agano nno omukyala seeko naye abeera yeefulukuta eggwala ne liva mu tulo eri emabega limanyi tukyaliyo mu bbaala ne liggula bulungi oluggi lijje limpita endizeeyeeko ebusega bwe lyafulumamu mu mmotoka ne lyekanga ng'ekifusi kye kya bbaala lyatandika kunkohoola dadi baaso ate n'otwalazeewo ewalala nyina w'abaana ali wali maama atunula aliyimiridde emabega koye kuno tigube kujooga ono omusajja kyannoonya akanaabitebya kyava mpita Na jando manda beche chiri woku Nalina teke dentia buwe nalisa mwanu Na jira na mtaulo neka alisa Mbuze chimpisi za mangu Mbuze chimpisi za mangu Nasanga baka simba ganyo wangu weka Negwaliri hili usega Negwaliri hili usega Singeta kari hizo kumira Liandi mizene mva ukuruwa mazima Chinava muzo zotia Wange kumaliri wano kunchangaranya Yanzira mucho kojo kukundetera mchara wangu bingori moka Mbancha ya samye nete kereza Ikwala niri uliro mchari ya songa Ibaro mvudeko ya susu utemu Yano nyevuru nje usega Natu alaje banywera mpimu Kwenara bien kuyo mwingi Ngate yeta nasiguka Kwekuta mute mabega Nihunzi kiko wanakuwa Natwali wafiusega Nababawa matukiri ajoga Nandita mumaka galimba Chiafanko mereza nyonyo Untiwevanzi tunu shimanya Kunziru achiti wangambie Ntindazeko mumoto kakwe umulira Nangi wina kuyo mwingi Nimanyanti bakututa barala Mkuba piki changa njinyo nyole rajogira Nimwala mwale irali wali Kani mshala wangatunula ali wali ebali Katono njiyo kwese vrula Bingwe kutobye narozo kudirira Mchala wamalo tuwe kanya Ngatwe rumiriza mjifojo kwe wakana Miese kera kuata polisi Ichindu cha musuka kote kwa likulimba Kalabiri changu kutizayo Ono ntu ala konzo limba Tambula kakumbiri luwacho ntabula Luwacho ntabula Kireka anjiri chanze na gine kona Dachi nokwe kundumiza Tiwe nkula bange wafuli mendegera Konze siri wakuta naka mkuli Nevisira nila vila kwejo chungubie Kati umukazi singa agenda Kwenye kwa sato alichipari Ngali mazo kwe sevula Munu na kila kuru gafo kwe ombeka Tutiko mutebe nevamu Nevamu Ngano kubasi sana muna swali chimara Ninja gara ndake mkisenge Nenze sika numuka za temu kubo Wali mkubo Nalinga anga sanzo mutemu Nenguru babu enchuko kutima vega Nazeku mzito wimanyu Nansanga yogo yali anunye ya kambi Nifubutu kange ya pie Nifubutu kange ya pie Tanye kanga kondichi Na ye wakasisha ya landa vinyo nyu Bie vivya nange rusimanyi Bie vivya nange rusimanyi Divini wevi na kila tunave tembe Mulino kusabira ngeze
Remember where you got it first. www.djericom.com